nakwize ye, nakwize ye, nakwize ye, ushobora byose. Nakwize ye, nakwize ye, nakwize ye, ushobora byose.
Naho nanyura mufuruka zigoye zuzima isi yose ikamana imisozi miremire ikamagara imbere Yesu ndahora mwisunga Nao nanyura mufuruka zigoye zuzima isi yose ikamana imisozi miremire ikamagara imbere Yesu nakwizeye Nakwizeye, nakwizeye,
nakwizeye, nakwizeye, nakwizeye, ushobora byose, nakwizeye, 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 ushobora byose.
Byinzitane urugendo rukomeye Yesu nakwizeye nsuzi zinyizuka imbere ubutayu bukakaye Yesu nakwizeye nakwizeye
Ushobora byose
Ntakikunanira
Nakwizeye
Urihagije
Nakwizeye
Ntariwe
Nakwizeye Ushobora byose
Yesu ndakwizeye Ushobora byose Muri byose kubuzima bwanjye
Yesu nakwizeye ushobora byose muri byose
kunanira
ufite imbaraga
mu kuboko kwawe
Yesu nakwizeye
nakwizeye
ushobora byose Ushobora byose muri byose kubuzima bwanjye